Kuliko kuni ponda mwenye ulijileta na nikakupenda na nikafikiri penzi lako ni la dhati kumbe warambesha wewe ni maketa ukanidanganya tutapenda na forever wewe nani giki wa huse ni giki na kuse kugira wewe umiduku yumusimbe kamba you want it usigindi I really love you kwa nini wewe unataka nife ndani You conta cosa mani Oya, 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 sasa Kama ni mapenzi Imechoka kuisha Oya, 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 sasa Imechoka ndani Urukundo kuisha
Kupenda, nikakashisha, nikakufatilia bandi, kulimaka mbesha, wewe ni maketa.